Winnie Maji.
Ebintu by'omutima biba bizibu manyo kutegera. Chekutayagala nechegwagala sichangu kutebereza umanyi. Naye nga gwasimye negwagala kusimbawo gwa makanda. Era ky'ova olaba mu birowoozo byange obeera onzijira. Bibala bya sala zange bye nasoma Katonda ye ggwe. Era obudde ne buziba nga sikulabyeko mbeera ntyo ntyo ntyo. Nayita okwagala nakusiriwala kyekyo lwaki kulondola. Gwe bulamu bwange oli future yange gwe kirabo kyange. Katonda kye yampa kye yantondera gwe mwami wange. Gwe mwami wange Katonda gwe yantondera. Oli kirabo oli matirebo n'ebibala by'essaala zange. Oli kirabo gwe mwami wange Katonda gwe yantondera. Oli kirabo oli matirebo n'ebibala by'essaala zange. Oli kirabo nomalogeza nova wendyoti sigala mukisikirize nga nti omutima ogotute. Oli ntunusi nze mutima ogwange kwezikumira buli lwandeka sigala mukiwubalo. Nkwagala ebya ddala mutima mpulira kusuba wotoli gwe wange. Mukama yatunulira nange mulira ngalaba mbonabona mwekyo nampa gwe obere wange. Gwe mwami wange Katonda gwe yantondera. Oli kirabo oli matirebo n'ebibala by'essaala zange. Oli kirabo gwe mwami wange Katonda gwe yantondera. Oli kirabo oli matirebo n'ebibala by'essaala zange. Oli kirabo my dedication to you, my love, loving. Buliro naku olucha, yongera kukwagala, era mwola mwange, simanyiche wanfukira. Kansabe donda na nyini kumpa, era kukumire, kubanga wafuka part of life. We wotali seyiza. Aba bakulimba tunulene wange yenzo ya kwagala from the Genesis pako kukoma kwensi siri ya bigambo byange. Gwe mwami wange Katonda gwe yantondera. Oli kirabo oli matirebo n'ebibala by'essaala zange. Oli kirabo siri ya bigambo byange. Gwe mwami wange.
Remember where you got it from. www.djericom.com.